Majulite, majulite nandi pesa. Majulite, majulite kuto pesa. Majulite, majulite zati pesa. Majulite, majulite, majulite. Majulite, majulite nandi pesa. Majulite, majulite kuto pesa. Majulite, majulite zati pesa. Majulite, majulite, majulite.
Nikafuna ndida kula, nde. Podo alila topo alila mvula, yeah. Kukula kujati na kula, yeah. No one is there for me. Why imbila phony? Eji just a number. Oh, saka nama. Delo saka nyama. Togo togo bwelo top.
Yeah, yeah, yeah.
Olo olo kalendikili. Munti manga wabi. Malisposibility. A libo ambilidi. Uga wana kuma. Siudi sama funa. Kalabasu kuma. Majulero tuma. Saga saga juma. Ngari ungo kwima. Kala nizi tuma. Goma. Majulila mbila nali konko. Abuela go manja ligu nkongo. Ari, 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 ari unali nkondo. Osatia la Kongo.
Majulite, majulite nandi pesa. Majulite, majulite kuto pesa. Majulite, majulite zati pesa. Majulite, majulite, majulite. Majulite, majulite nandi pesa. Majulite, majulite kuto pesa. Majulite, majulite zati pesa. Majulite, majulite, majulite.
Used to be a kid, pano nangu kula. No time for playing, como saka mula. I just need me some chicks, it got time for bula. Yeah.
Find me outside, chasing paper, don't be surprised.
Yeah.
Trying to be like me, no begging, none in my
I can be ooh. Through highs and highs, go my man, don't cry. Yes, man, don't cry. Yeah. I seen the valleys limbe, in the valleys limbe. No backing down, I need to stick to my plan. Nah, good in the valleys limbe. Summer calendar in the free time, and the color busy. Always on point, then the summer calendar easy. Yeah, yeah. Yeah. Kozi panu nakula ndezo mwendi na ziembisa mfoni gandhi zimalize yeah. Hey.
Majulite, majulite nandi pesa. Majulite, majulite kuto pesa. Majulite, majulite zati pesa. Majulite, majulite, majulite. Majulite, majulite nandi pesa. Majulite, majulite kuto pesa. Majulite, majulite zati pesa. Majulite, majulite, majulite. Majulite, majulite nandi pesa. Majulite, majulite zati pesa.
Majulite, majulite. Majulite, majulite.